DM's 94.
Fire coming out of your engine. Seconds falling.
Na 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 na. Flown now on this one. Alongside this above partner.
Yeah, to sound.
Hey! Tia, Wazimanyo kuzikuba nezinoga. Anazima wangu babili neno. Kapia mi flow na ze want you so. Salute, Tano.